Nicole Kidman wa akhris.
Nicole Kidman is an actress.
Wa hayrabta in ay nqotulafa.
She wants to be a wrestler.
Wa inu yahay madadalo in la iskuta yomu qalada usub.
It is fun to try new looks.
Manta wa hay leedahay dar.
Today, she has a costume.
Darka wuxuu iftiimayaa oo midab leh.
The costume is bright and colorful.
Iyadu waa ku dhajiyaa.
She puts it on.
Waxay eegaysaa muraayadda.
She looks in the mirror.
Wow. Waxay jeceshahay.
Wow, she loves it.
I waxay dareemaysaa xoog badan oo awood leh.
She feels strong and powerful.
Kooxdu waa diyaarsan inay duubaan.
The team is ready to film.
Nicole ayaa faraxsan in ay bilaabato.
Nicole is excited to start.
Tani waa maalin weyn.
This is a great day.
Ma jirtay cunto badan oo bariis ah dukaamada.
There was a shortage of rice in the stores.
Dad ayaa walwalsanaa ku saabsan sicirka bariiska.
People were worried about the prices of rice.
Maalin halis dawladda ayaa shaacisay sahay dirir.
One day, the government announced emergency rice supplies.
Tani waxay dadka ka dhigtay inay dareemaan faraxsan iyo raaxo.
This made people feel happy and relieved.
Duka duka ay ku helay cunto ka socda.
The stores received the rice quickly.
Tani waxa uu caawiyay in qiimaha dalada hoos loo dhigo.
This helped to lower the prices of rice.
Dhowr, bariis wuu ku habqabiyo.
Soon, rice was available everywhere.
Dad weyn karaan iibsiga bariiska iyada oo aan dhibaato lahayn.
People could buy rice without problems.
Qof kasta wuxuu u mahadnaqay sahayda bariiska.
Everyone was thankful for the rice supply.
Qiimaha bariiska wuu hooseeyay mar labaad.
The prices of rice were low again.
Qoysasku waxay awoodi doonaan inay iibsadaan bariis mar kale.
Families could afford to buy rice once more.
Bulshada ayaa ku faraxday sahayga bariiska.
The community was happy with the rice supplies.
Bariiska ayaa dadka caawiyay badan.
Rice supply helped the people a lot.
Falen iya ayaa ciyaar la ahayd Sevilla sabtidii la soo dhaafay.
Valencia played a match against Sevilla last Saturday.
Garoonka ayaa buux dhaafiyay taageerayaal faraxsan.
The stadium was full of excited fans.
Garsooru ciyaarta bilowday.
The referee blew the whistle to start the game.
Falen iya waxay qabsatay xakamaynta kulan si dhaqso ah.
Valencia took control of the match quickly.
Waxay daawaceen goolka ugu horeeya daqiiqadii hal shanaad.
They scored their first goal in the 15th minute.
Sevilla isku dayay inay laanta laakiin wuu ku guuldaray.
Sevilla tried to equalize but failed.
Falen iyo siiliyay xoog leh inta lagu jiro furinta labaad.
Valencia defended strongly during the second half.
Arinta dambe ayaa dhawaajisay, waxaana Falen iyo mar kale guuleysatay.
The final whistle blew and Valencia won again.
Dhammaan taageerayaasha ayaa si xoog leh u taageeray kooxda.
All the fans cheered loudly for their team.
Falen iyo waxay u dabaaldegay guusha iyagoo faraxsan.
Valencia celebrated their victory with joy.
Garoonka ayaa buuxsamay taageerayaal si ay ugu sugaan ciyaarta inay bilaabato.
The stadium was filled with fans eagerly waiting for the match to begin.
Labadii koox ayaa lahayd khadad xoogan waxayna ballanqaadayeen ciyaar culus.
Both teams had strong lineups, promising an intense game.
Marka fartaada ay qaylisay, jawiga ayaa noqday koronto leh farxad.
As the whistle blew, the atmosphere became electric with excitement.
Heebta fagii waxay bilowday xoog iyada oo si furfuran u dhaqmaysa weerarada daran.
Ivory Coast started strong, pushing forward with aggressive attacks.
Senegal ayaa ka jawaabay si dhaqso leh, muujinaya awooddooda xeel dheer.
Senegal countered swiftly, showing their tactical prowess.
Qaybta koowaad waxay ka buuxdayeen daqiiqado thrilling ah iyo wicitaano dhawaaq ah.
The first half was packed with thrilling moments and close calls.
Marka kooxuhu ay ku dhawaadeen badankeedii, dhibcadu waa weli islaamahay eber, eber.
As the teams headed into halftime, the score was still tied at 0-0.
Qaybta labaad, labada kooxood waxay kordhiyeen dadaalkooda guusha.
In the second half, both teams increased their efforts for victory.
Ciyaarta waxay noqotay mid xiiso leh sida waqtigu u socdo.
The match became even more thrilling as time went on.
Iyadoo kaliya 10 daqiiqo ah oo haray, walwalka ayaa muuqda.
With just 10 minutes remaining, the tension was palpable.
Rigaya ashore iyo labada kooxoodba waxay muujisay ciyaar wanaagsan.
The final whistle blew, and both teams showed great sportsmanship.
Ugu horeyn, ciyaarta ayaa ku dhammaatay barbaro, dhammaan dadkuna waxay digeen.
In the end, the match ended in a draw, leaving everyone proud.
Waqtiga casriga ah, sirdoonka macmalka ah waxa uu isku xiday naftiisa dhumucda ugu muhiimsan ee nolosheena maalinlaha ah.
In the modern age, artificial intelligence has woven itself into the very fabric of our daily lives.
Marka muuqaalkeedu faafacdo, bulshadu waxay wajahsan tahay dhibaatooyinka anshaxa oo marar badan u muuqda kuwa aan la xalin karin.
As its presence expands, society grapples with ethical dilemmas that often seem insurmountable.
Arrimooyin ku saabsan sir, xagjirnimo iyo mas'uuliyad ayaa si joogto ah uga soo baxa doodaha ku saabsan teknoolojiyada ay.
Issues of confidentiality, bias, and accountability arise regularly in discussions surrounding AI technologies.
Hormarista degdega ah ee fadhiga mashiinka wuxuu dhalinayaa dareen labadaba xiiso iyo cabsi.
The rapid advancement of machine learning evokes a sense of both excitement and trepidation.
Goobdejiyaashadu waxay la kulmaan caqabada aadka u daran ee heerarka teknoolojiyadaas iyaga oo aan daawicin hal-abuurka.
Policymakers face the daunting challenge of regulating these technologies without stifling innovation.
Qaababka anshaxa ah ee dhaqan galay waa inay noqdaan kuwa adag iyo kuwa u adkaysta xaaladaha isbeddelaya.
The ethical frameworks implemented must be both robust and adaptable to evolving circumstances.
Sidaas darteed, habka iskaashatada ah ayaa muhiim u ah in wax laga qabto arrimahan badan.
Consequently, an interdisciplinary approach is essential to address these multifaceted issues.
Waxbarashada sidaas darteed waxay door muhiim ah ka ciyaartaa qaabaynta wacyiga akhlaaqda ee isticmaalka teknoolojiyada.
Education, therefore, plays a pivotal role in shaping ethical awareness in technology deployment.
Soo bandhiga laga dhex dhigo teknoolojiyiin, akhyaar, iyo bulshada ballaaran ayaa muhiim u ah maamulka wax ku oolka ah.
Facilitating a dialogue between technologists, ethicists, and the broader society is crucial to effective governance.
Safarka ku wajahan ay itical waa adag wuxuu u baahan yahay iskaashiga dhexda kala duwan.
The journey towards ethical AI is intricate, requiring collaboration across various disciplines.
U guuda ka taageerista dhaqan deeqsin ah ayaa buuxin karta farqiga u dhexeeya aadanaha iyo teknoolojiyada.
Ultimately, fostering a culture of ethical mindfulness can bridge the gap between humanity and technology.
Haruka Fukuhara waxay sharaftay dhacdada dadweynaha aan gafur aan marnaba la mid ah.
Haruka Fukuhara graced the public event with an unparalleled elegance.
Darka ah ee derbus dhunka yaal waxay dejisay heer cusub oo xirfad muuqaal ah.
Dressed in a stunning gown that dazzled onlookers, she set a new standard for sartorial prowess.
Doorashada in ee daraqa ah in shaqo.
Her choice of colors reflected a sophisticated understanding of current trends.
Markii ay socotay rooga casriga, sawirku iftiimintay dhammaan dhaqdhaqaaqeeda naxariis.
As she walked the red carpet, the camera flashes illuminated her every graceful move.
Critic moda ayaa bogaadiyay kartideeda ay ku dalacdo qaybaha dhaqameed leh dhalaalka casriga ah.
Fashion critics praised her ability to blend traditional elements with contemporary flair.
Marka ayada waxay muujisay qaabkeeda gaar ah, laakiin sidoo kale waxay saameysay dadka doonaya inay noqdaan naqshadeeyayaasha moodada.
In doing so, she not only showcased her personal style but also influenced aspiring fashionistas.
Iyadoo qaababkeed ah ee gaarka ah, waxay abuuratay niche ku dhex jirta adduunka marinka mooda.
Through her unique approach, she carved a niche in the ever-evolving world of fashion.
Gun gun hit Haruka Fukuhara keliya sharaxa falanqaynta laakiin sidoo kale dhiirigelinaya jiil cusub oo naqshadeeyayaal ah.
In conclusion, Haruka Fukuhara not only exemplifies elegance but also inspires a new generation of designers.